hapa kijigonga na wapa sabuni ya roo panapokoka wanakata sana pakei wamedata pali nami hawa sogei wakisha pata basi sogea ni kuelezei mme mwanzako ni hoi yule wa kwako we mpotezei kwangu mia toboi nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakumaku ganda nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakuwa nikudatishe songa mini kulishe lishe jeni kupaga wishe wengine uwapishe pishe penzi lake pamba upande wa kitanda kwangu bado mshamba hajui kutamba ipitu imi nikupemba tawe utafunde wapo nimejipa sina ujangami hey, hey, hey. Nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakumaku ganda nitakupadishi tofauti utaipenda ladha nitakuchezesha bila buti sumakuwa
I just like you mean I beat tonight.